Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Oh, umhlabelelo muhle, umhlabelelo pholile kwi Sunday in the afternoon. Isikhathi ke sithi 7 after 4 o'clock umusanda kusjoina. Usekhaya, usekhaya awulahlekile. Uthola umfutho la, uthola amazo okuphila. Siphinde sibe ngomngane wansuku zonke, your daily companion. Ngena na ku Radio Pulpit jikelele nanoma ukuphi ngena lapho download nje i Radio Pulpit app uyasithola noma ke ungene ku www.radiopulpit.co.za isigaba ke sokugcina lesi njengoba sekashayile u 4 o'clock uyazi ukuthi ke after 4 singena kwi discussion yosuku so kulolu suku sizokhuluma ngendaba yomusa sizokhuluma ngegrace bazalwane sizokhuluma ngegrace for the gentiles umusa kwabezizwe mina angizokhuluma kakhulu bazalwane umfundisi Mavuso uyena ozoyindlala lendaba and uyazi ukuthi ke siyathanda ukuthi uengage nathi uma kunala ungasizwa khona noma ke mhlambe uthola ukuthi kunala unga understand ikona uyakwazi ukuthi ke ubuze uyakwazi ukuthi nawe uPaule yebo ufake uvo lwakho ukuze nje sizokwazi ukuthi sibe on the same page and then simuzwe noNkulunkulu ukuthi kuphi mhlambe lokuthanda ukuthi sikufunde kulolu daba ukhona ke umfundisi uMavuso uyena uzos unpackela yona le ndaba singena ngaye uGareth Trent uthini uthi do you still love me isikhathi ke sithi 9 after 4 ithike ngimamukele la umfundisi kungabe ukuthi hayi ngathi ngikhulumela ngingedwa akekho la umfundisi umfundisi sawubona
ah sesibahle ngiyakubingelela egameni lenkosi
amen
Ay siyambonga uNkulunkulu sesibahle.
Ehhe.
Sesihambile all the way from Mpumalanga.
Hey, Petrotif is in the house was alone.
Next to KZN, next to Swaziland.
Hey, liyahanjelwa lelivangeli.
Lelivangeli liyahanjelwa.
Yebo.
Lisho njalo kwa Matthew chapter 28 verse 19 bathwa hambani no ayuthi hlalani hambani that's why I'm here
yes
yiloko nje sesibahle
indlela esisabalalisa ngalo leli vangeli
kufanele kakhulu
amen
yes
awuthina siyabonga ukuthi nje ube nathi siyabonga ukuthi usivakashele mfundisi ende ongijabulisa kakhulu ukuthi unathi inyanga yonke
Hey, nyanga yonke yabona.
Akupheleli la.
Ya kuyaqhutsheka.
Kuyaqhutsheka.
Hey, umuntu uzoba ngwa la ePretoria. Ufuna umuntu athole iarche vele athole ihloko vana.
Ngicela ubabingelele emakhaya mfundisi.
Angibingelele emakhaya nonke enilalele lesi stage share Radio Pulpit. Namhlanje ngikhona ngila bazalwane. Ukuthi sizobonisana ngendaba asayivezile usesibahle kumnandi kuhle ngikhululekile kube kunebhavu ngabe ngithi ngigcwala ibhavu uNkulunkulu abe nani bazalwane sisalalela akukho kunengi sizazoqhubeka sikhulume kodwa nje kuphela sengifikile ngila uNkulunkulu ngiyathemba ukuthi uzoba nani nizothandaza emakhaya awu umfundisi akhuluma okuyikho bo ukuze sisizakale siyabonga kakhulu sesibahle yilokho kwamanje
inhloso yilokho ukuthi sisizakale
yes.
kungabuki ukuthi uma uphuma la umuntu sese empty akezwa lutho ukuthi ukhuluma ngani
yes.
okay mfundisi mhlambe ngicela usibekele nje isithombe ukuze nje uma siloku siqhubeka sixoxa nawe bamazi umfundisi Mavuso ukuthi ungubani
yes yo Indaba yami sesibahle uma ngalandi profile it will be too long yeah umfundisi Mavuso lo nami ngasizwa inkosi ngisindisiwe gelekeqe ngathethelela izona nokho ngihambile indlela ende sesibahle ngiyacabanga ukuthi mangababekela nje sithombe kancane ukuthi where do I come from maybe sizohamba sesazana ngindoda elisokolwele kakhulu ivangeli sesibahle nabalalele emakhaya ngaqala ngaba isayoni esesibahle hey ngangiyisayoni zibuya ngiphatha induku yami ngishaya impulampula yami nami ngigijima kakhulu ngingumfundisi lapha eZayoni kodwa uNkulunkulu angisiza one of the days ukuthi anginikhombise imfihlakalo yakhe ngasindiswa ngamukela uJesu ngizwa kusuka izinto sesibahle uyabona ngaleso sikhathi ngabona ngiphelele ukuthi akusekho kunye okufunekalayo sengiphelele manje sesibahle kanti kwakungaphelele sengenze ukubaza abalaleli where do I come from hayibo kwakunento eyisele sesibahle ngisindisiwe ngisebandleni powerful kodwa yong sesibahle kwakuselenye indaba yokuthi ngazane nebandla lenkosu Jesu sesibahle yafika le ndaba ngaba confused ngoba inkinga yami ngangikade ngazi ukuthi ngiphelele uyabona uma usindisiwe sesibahle kwaba nezinto ezisukayo wathi noma kade ugula kwaphela nokugula awusafunda ikhono omnye ongakutshela okunye uvele ubone time sikuphelele man lo sozongiphazamisa ha yile abafundisi bayikhathi sokugcina okukhulunywa ngabo ngisho mina sekuzinto eyiyo wena ubonthi kuzinto eyiyo ngoba lithi iBhayibheli uthi uyazakakazi njengoba kufanele thazi ngakumukela lokhu sesibahle ke ngibamukelela abazalwane ngilalele ngathola indaba yebandla lenkosu Jesu sengisebandleni lenkosu Jesu manje sesibahle abalaleli ekhaya bazi ukuthi bakhuluma nomuntu osebandleni lenkosu Jesu okunzima kufika kulokubantu kodwa mangahlala ulalela uyinike isikhathi nedle uhlala ulalela uzenze isiphuphu nje ake ngilalele kukhona ozokuthola ngiyabonga sesibahle
Man, wow. Hey, insindiso imnandi. Njoba usho uthi uhleli kwikhaya elika Jesu and yila wabona khona umehluko.
Yes.
Mhlawumbe umunye angabuza phela u radio pulpit akalalelwa kuphela abantu ukuthi basindiswa abanye basese basangabaza.
Yes.
Umuntu uthi hayi ngimthathe lo Jesu. Hayi kuzokwenzakalani ngempilo yami umupho mehloko uma ngiyiphilela mina and then ngiphila manje sengiholwa nguyena uKristu umehloko ube njani kuwe namfundisi
Ngiyabonga sesibahle njengoba ngichaza ukuthi ngimtholile uKristu ngimtholela emasontweni abantu sesibahle ngoba kunento engifuna ukuthi la sibeke nje sesibahle ngisaye embuzweni wakho kukhona ukuphila esontweni lomuntu ukontrolwa ngumuntu enza izinto zakhe ayiregistile la ePitoli njengoba sila ePitoli nje ngoba izinto zamasonto ziregistwa la ePitoli njengoba sila ePitoli lo muntu lo sefuna ukuthi ihambe ngalomthetho wakhe awuregistile njengoba ubona sesibahle amasonto ehlukene ngalendlela ahlukene ngayo ahlukuniswa ukuthi aphethwe ngamadoda athile lamadoda athile ashaya umthetho wabo kodwa ke manje ke into efika ibe khona la igazi lika Jesu linamandla njoba ngisho sesibahle ukuthi ngathi uma ngisindiswa kwaba nezinto ezisukayo ngeza ukuthi sengithola okusha kanti angaqedi umehluko sesibahle sengiphendula umbuzo wakho uba khona mawusindiswa kodwa musuthi kuphelele umehluko ke manje webandla lenkosu Jesu lapha ngikhona sekukuthi manje sengihamba ngentando kaNkuluNkulu elotshwe ezwini hayi ngentando yendoda ethile othe mawusindiswa wangena esontweni lomuntu ozokushayela umthetho wakhe kodwa so uhamba ngezwi ngoba kunabantu abathi bahamba ngezwi sesibahle kodwa uma usuthi uyalandela abahambi ngalo njengoba kufanele bahambe ngalo kunezinto abese bazithi bazishintshe net kancane nje wena ungaboni wena uthi uyibambe khona njengoba sesibahle ukwe wezwi clip yam ekhuluma ngweshuma ngithi
yes
lo muntu ufika akhulume ngalento maye khuluma ngayo wena sowulandela nje lento ayishoyo awusayilandeleli wena ukuthi kahle kahle lento yenziwa kanjani why yenziwe
yeah
usowulalela net lendoda eshaya umthetho waye esontweni lawo sofuna ukuthi ulandele net lokho kodwa kwelika Jesu siyalendelela izinto umehluko ukuthi uma usukulele lika Jesu uhamba ngezwi okwempela hayi lokuthi ngihamba ngezwi plus nendoda ayikho indoda iyaphuma lapho bese kuhlalizwi lodwa
amen
yilo umehluko sesibahle.
Yo, ngikuzwa kahle mfundisi. Yeah, today nje engingakusho ukuthi one indlebe akezwe. Eh njoba sizongena endabeni yethu sikhuluma ngegrace for the Gentiles, umusa kwabezizwe. Eh sisazokhuluma ngawo lo musa, I think ikashare ngalendlela mfundisi. Uthasha Cops uhlabelela ngawo uhlabelela ngegrace uthi grace.
It's more than radio, it's a way of life. It's 657 AM.
Do you need prayer? Radio Pulpit in collaboration with Need Pray is ready to stand in prayer with you. Contact us today with your prayer request at 012-334-1222 or WhatsApp us on 067-429-7564. You can also visit us on radiopulpit.co.za for your online prayer request. We will faithfully pray with you.
Imagine a place where young people can get answers to difficult questions, seek advice on issues that they struggle with, listen to uplifting music, and find relevant and godly content that can help them shape their identity. All this while also having fun in a safe space and environment. Well, the new I Am Youth website is just the place where you can find this and so much more. Go to iamyouth.co.za for an experience that will stay with you for life. I Am Youth. Life explained.
Radio Pulpit 657 AM, a companion for those who need encouragement. Listen to us on our app or visit radiopulpit.co.za.
Yo, usho njalo la uThasha Cops uhlabelela ngendaba esizoxoxa ngayo kulentambama sixoxa ngomusa. Yeah, sixoxa ngawo umusa. Ngisikanye ke nomfundisi umfundisi Mavuso uzwile ke ulibekile udaba lwakhe sesiyamazi manje umfundisi uMavuso uphuma ngale ke Pit Retief. Yeah, konje umfundisi ibandla ohola kulona libizwani?
Libizwa Church of Jesus Christ. Yeah, bese bathi CJC.
Okay.
Yes.
All right, CJC.
CJC. Yes.
Amen. Amen. Yes. Yeah, mfundisi asingene ke odabeni. Asindlale le ndaba ye grace and lena manje ihlukile ngoba sibuka nge grace for the Gentiles.
Yes.
Mhlambe manje umuntu angayibuza ukuthi Gentiles.
Yes.
Abobani ama Gentiles?
I can call it ngesiZulu ngabezizwe because we know very well sesibahle. Kwakunebandla likaNkuluNkulu first.
Yes.
Okwakungingeni kulo abezizwe.
Mhm.
But ngendaba kaJesu athe uMateyu chapter 1 verse 21 ekhuluma ingilozi ikhuluma noJosepha. UJosepha esefuna ukumiyekela uMaria ngoba nakuso suku wakhulelwa kanti akahlangani naye.
Mhm.
Yathi inkulu is no Joseph, ungamiyekela umkakho, ungamlahli umkakho. Lokhu kumoya engcwele lokakhulelwe.
Mhm.
Kodwa wena kuphela ubokwazi ukuthi uzozala indodana.
Mhm.
Uboyiqamba igama lokuthi nguJesu ngoba uzosindisa abantu bakhe ezonweni zabo. Yilapho ke kungena khona ama Gentiles ke manje kuleli bandla leli likaJesu. So that's why ngithi ngizokhuluma ngegrace yama Gentiles. Ikhona igrace ka Israel sizoyilandelisa kulama viki njoba silandelana sizolandelanisa sesibahle njoba sishuthi inyanga yonke ngila uMuNkulunkulu ethandile ngoba zinengi lenhloko ngabe ngisazi ukuthi konje ngifake siphi kodwa bengithanda ukuthi mangiphuma kulesa ama Gentiles bese ngiyamfaka uIsrael okuyibandla likaNkulunkulu kodwa kwamanje ngisakhuluma ngale ama Gentiles ibandla likaJesu lela ama Gentiles. Yes.
Okay, I see unpack mfundisi.
Yes.
Mhm. Asiqhubeke nje siqoqe. Yes.
Okay. Lapha sesibahle ibandla lika Jesu. Ngingake ngiqale ngifunde lapha encwadini yama Roma chapter 11, ngiqale evesini lika 20.
Mhm.
Angazi sesibahle ukuthi can you read? Ngoba ngiyengithanda ukuthi kungafundi mina. Kufunde lona engikhuluma naye. Beza ukuthi cha, hayi ukuthi ngisho kwami kodwa ke ngisho lokho okulotshwe ezwini ukuthi mhlambe can you read asesibahle
ngifunda efonini mfundisi phone yami ayikho la duzane nami
Okay, you can prepare.
Yes.
Mina ake ngifundeke la. Kodwa awulungise o ifoni yile.
Yeah.
Okay.
Uzoyiletha.
Okay. All right. Let me read lapha ku Romans chapter 11 ngiqale verse lika 20. Kufunde kanje sesibahle lapho. Kuthi wakhe. Kulungile ke. Aphulwa ngokungakholwa wena ke umi ngokukholwa. Ungazigabisi. Ungazikhukhumezi kepha yesaba. Kushuwe ke amagatsha la akuyiwona amagatsha uma khulwa lamagatsha kushuwe uIsrael ukuthi waphulwa kulomvini ngenxa yokungakholwa kwakhe ukuze kufakelwe thina abezizwe bese kuthiwa ke wena kodwa umi ngokukholwa kushuwe ama Gentiles ke lapho manje wona angena enkolweni manje wona awangeni ngokukhethwa ngoba isizwe sikaNkuluNkulu sasikhethiwe kodwa ama Gentiles kude ngithi ashunyayezwa aphenduke akholwe asindiswe yiwo ke indlela angena ngawo kama Gentiles lapha ke endaweni kaNkuluNkulu angena wona ngokukholwa right sesibahle njoba sikhuluma ke ngegrace ngifuna ke la ngifaka ukuthi kubonakale lo mehluko wokuthi thina singama Gentiles singene ngokukholwa inkinga yethu ke thina sesibahle kwakulahlekela lokukholwa wona when we alahlwa kunento ekhona manje sesibahle ngoba ngithe asingene nje lesihloko sesibahle into egcwele manje kubantu yi grace engayona grace yoqobo i grace abayiphethe manje ithi netwasindiswa noma sewungona wenze noma ngabe yini hayi wena izono zathethelelwa manje okushuthi senzani ke manje sifaka comfort zone ukuthi nje thina hayi sesiqedile ngoba savu manje ukuphenduka noma ungenzani no hayi asekho isono kuwe ngifuna sifunde lapha ke sesibahle incwadi ka Hezekiah chapter 33 sifunde iverse lika 12 ngicabanga ukuthi ngithi ngilifunde sesibahle ehe kodwa bengithanda kufunde wena kodwa ke ake ngilifunde iverse lika 12 lithi ke kepha wena ndodana yomuntu yisho kubantwana babantu bakho uthi ukulunga kolungileyo akuyukumaphula ngosuku lwesiphambeko sakhe ukulunga kwalolungileyo ngalosuku lwesiphambeko sakhe angeke kumephule okuyini mzukwana ngena esonweni akanakwephulwa ukuthi hayi ngoba wawukade usindisiwe wena noma sewonile manje so uphumelele wena akusabalwa sona kuthiwa angeke uzoba nenkinga net uma ungumzalwane okholwayo kodwa wona wafele koneni angikhubeke akungeke ngeke uphunyule ngeke le ndaba ye grace okuthiwa noma sewungenzani manje net ngoba wena wasindiswa ngalelalanga no ayikho leyo angikhubeke ke ngifunde sesibahle la mangingaqala ku verse 13 oh wathi ngiqedele la nomubi ke othi angendlule sesibahle angiyikhedini lapho ngisho kolungileyo ukuthi uya kuphila nokuphila yena ebesethemba ekulungeni kwakhe kodwa enze okubi akuyukukhunjulwa nesisodwa sezenzo zakhe ezilungileyo kepha uya kufela kokubi akwenzileyo lo olungile uthi mayesethembele kulungene ukuthi manje ngoba mina ade ngilungile se uyajika manje wenze okubi kungabe kusakhunjulwa lokho kuhle akwenzile so ufela ekububini isono lesi sesicishe konke kuhle akwenzile
mhlambe mfundisi nalabo abangasase sisizulu ne
Yeah.
Ithi siphinde siyifunde nange English, ne?
Awufunde ke sesibahle.
Hey, ngikuphi mina? Siku Hezekiah.
Hezekiah 33 uqale kuverse 12 wehle ke uye nalapha ku 13.
Oh ngiqhubeke ngayo.
Yeah, qhubeka ngayo. Qhubeka ngayo.
Ngoba bengivule kuphela u 12 asibone no 13.
Yeah.
Ukuthi uthini?
Yes.
Verse 13. Yeah, nawe lapha ekhaya mzalwane ungayifunda njengeyakho i language Hezekiah 33:12-13. It's a righteous person's past righteousness will not save them if they sin. And a wicked person's past wickedness will prevent them from being accepted if they repent and turn to righteousness. I think we are 12 to 13, Lord.
Yes.
Okay, ngicela uyiphinde futhi ngesiZulu mfundisi.
NgesiZulu ngifunde uverse 13.
Okay.
Yeah.
U12 no 13.
Yeah, oh u13 ngifunde u12.
Yeah.
Kepha wena ndodana yomuntu yisho kubantwana babantu bakho uthi ukulunga kolungileyo akuyikumaphula ngosuku lwesiphambeko sakhe ngeke kumaphule ngosuku lwesiphambeko kade lungile yena kodwa sewenza isiphambeko angeke ke kusamephula lokho nobubi ke bomubi akayikuwa ngakho ngosuku lokubuya kwakhe ebubini bakhe nolungileyo akana kuphila ngakho ngosuku lokona kwakhe ngingene ku 13 ke lapho ngisho kolungileyo ukuthi uya kuphila nokuphila yena ebesethemba ekulungeni kwakhe kodwa enze okubi akuyikukhunjulwa nesisodwa sezenzo zakhe ezilungileyo kepha uya kufela kokubi akwenzileyo akusakhunjulwa konke yini lento manje esicacisa la yokuthi ayiki grace yokuthi ungenza noma ngayini wena uyabala ukuthi ngoba wasindiswa ngalelelanga kusabalwa lutho wena kufanele ukuthi kube nento oyenzayo ukuzibuyisa uma sofunda incwadi kaJohn izothi kufanele ukuthi phela bese uyazivuma lezono
mhm
uma usivuma lezizono ke unamandla uNkulunkulu okukuthethelela kodwa musu kuthembele kulungeni kwakho ukuthi ngoba mina ngenzile okulungile akusabalwa lutho kimi noma ngenzani mina kusekho kubo kubalwayo no leli vesi lisicacisela kahle kuyasulwa konke okuhlo kwenzile ufele bubini indaba ke ye grace okushuthi i grace yama gentiles iyaphela ma umuntu esenzo kubi ziqaphele ngesikhathi sonke lapho uhamba khona ukuthi ngenzo okulungile akukho kube ngwenzayo kwaba khona la ushelela khona ziyavunywa mfo ime kanjalo indaba yama gentiles kodwa mzukwana sifunda ngalabo abakhethwa oku Israel uzoza umehluko kuloku kuzabe kwehlukile ugcizelela ke mhlambe ngingaya kwelinye iverse just ugcizelela le ndaba Asiye ku Matthew chapter 7 sifunde evesini lika 21-24 sihambe nayo sesibahle yona ngikhuluma lamagama athi akusibo bonke abathi inkosi inkosi abazongena embusweni kaNkuluNkulu kodwa laba bazongena yilaba benza intando bese ke liyaqhubeka ke lithi ke sesibahle abaningi baya uthi kuNkulunkulu how sesilahlwa kanjani thina ngoba phela siphilise abantu sebenza imisebenzi eminingi yamandla sesilahlwa kanjani uthi uJesu ngiyakuthi anginazi sukani kimi nina benzi bokuhle kukhulunywa nabantu akade bekholwa la baya sesibahle be brave uNkulunkulu no wenza iphutha thina ngeke phela silahlwe Kodwa lithi iBhayibheli kuyawuthiwa ngizange nginazi isukane. Why athi angizange nginazi sesibahle?
Yeah.
Laba bantu kuthe kukholweni kwabo bangahamba ngendlela kaNkuluNkulu kodwa igama lika Jesu balibiza zenzeka izinto kodwa ngoba abakholwa njengokusho kombhalo ngoba sesibahle ngingakutshela indaba enkulu uma ngakhuluma ey God isikhathi siyahlupa uyazi sesibahle lento yokuphilisa abantu
yeah
nento yokuthi abantu babe nezinto ayingo ukuthi uyakholwa ukholwa kuyezulwini lalela uJesu uthini kubafundi bakhe ngelinye ilanga uthi lalelani nina bejabula bethi ingane sikhipha amadimoni hey amadimoni ayasiza uthi uJesu noni ngakuthokozeli lokho thokozelani ukuthi amagama enalotshilwe that's all musukuthokozela ukuthi kunezinto ezenzekayo namhlanje sinabantu abangakhona sesibahle uma ubatshela iqiniso bangakhona ukulenza reason why babona uma bephatha igama lika Jesu vele izinto ziyenzeka njoba ngishilo ukuthi nami sesibahle ngangingakafika eqinisweni nedinganele ukusindiswa kodwa ngangafinyelela eqinisweni ngabona izinto zenzeka mangigula ngangaphila ngase ngithi kuphelele kanti cha Uphila akuyi ngokuthi ngoba uyaphilisa uphilisa ngoba uzongena ezulwini. No! Into engenisana ezulwini ukuthi igama lilotshwe ngoba uyenzile intando kaNkuluNkulu njengokusho kombhalo.
Mhm.
Bayobuza ke lasesibahle. Thina silahlwa kanjani? Ngoba phela thina siyenzile intando kaNkuluNkulu ngokuthi siphilisa abantu senza imisebenzi eminingi yamandla. Balahlwe yini indaba? Bona baphile ngegrace. Ephelayo bangabonti grace ebaphelele mabenzo kubi ngoba isipho asithathwa kodwa into ethathwa umuntu ugcobo uma enzo kubi kodwa isipho asithathwa yingakho kuphilisa wonke umuntu ba nami ngangiphilisa ngeyiwasho sesibahle mangangilandisa leyo ndaba ngahleka shisa malonge lapha ngiphilisa abantu ngalomsizi walamalongwe uyabona nje sesibahle ngiyibone hayi ngiyinkosi impela indoda ehamba ezulwini kanti ngangingayi ngoba ngiphilisa ngento uNkulunkulu angasho ukuthi kuphiliswa ngayo so ke indaba yegrace sesibahle iyaphela uma ngabe wenza okubi uma ngafunda ke la sesibahle just ukucacisa kahle kubazalwane nakubanye abantu emhlabeni esikuwo la ku 1 John chapter 1 ku verse 9 kuthiwa uma sizivuma izono ziyavunywa uma sizivuma yena uthembekile ukusithethelela kodwa uma sizivuma izono ziyavunywa Ngoba mawenzi sono mawungafunda uchapter 3 kuye lo first John ufunde evesini lika 7 uya na ku 8 uma wenzi sono uzothola lapho lithi izwi owenzi sono ungoka Satan waze nje wangena ezonweni vele so ungoka Satan already that's why uzawufa vele uye esihogweni ngoba vele so ungoka Satan ufuna wenzeni manje ngoba so senzile izono sizikhiphe ngo chapter 1 ku first John esimfundile verse 9 vuma isono khona sizothethelelwa ngoba uma wasenza sovela uhlezi kusathana so ngithi mina kubantu be grace laba khuma i grace ephambene uNkulunkulu akabalele kulekelele bazi ukuthi umuntu waze wenza isono usesihogweni lo muntu ayikho indaba othi ngoba ngasindiswa mina ngonyaka ophelile noma sengingasenza isono angisenacala no unali icala uma ufunda incwadi yamaHebheru chapter 6 ufunda uverse 4 and 5 uzokutshela ukuthi lo oke wanambitha nedi mawuke wanambitha bese ubuye uyahlubuka ay ngeke usalibone vele sewulahliwe ulinambithile impela wahamba nalo kodwa sewuphinde uyahlubuka no kuthiwa vele sewulahliwe uboyifunda uqale kuverse 4 Hebrew chapter 6 4 and 5 uzoyithola izokuchazela ukuthi ned wenza isono sewulahliwe noma ufuna ungafuna incwadi yamaThesalonike chapter 4 verse 7 lizokutshela ukuthi kahle sesibiziwa ngithi uma sibizelwe ekukholweni kodwa asibizelwanga amanyala lamanyala enziwayo enziwa ngabantu sebekholwa asibizelwanga wona uma ke sewenza into ongabizelwanga yona uzongena kanjani ezulwini ngoba usenzanga into obizelwe yona so sesibahle ake ngime lapho mhlawumbe ube nako ongakukhuluma sizoqhubeka ngoba amavesi maningi sesibahle makukhona okunye ongathanda ukukubuza noma uma ke ungavulela abalaleli mabekhona kodwa ke ngithi mina ke ngime lapho ngiza ukuthi wena uthini sesibahle nabalaleli bathini
yo uyazi ngibukele incwadi mfundisi ne ikakhulukazi ka Hezekiah 33 lebe sifunda 12 to 13 ngoba sisikhathini esiningi uma sisindiswa angithi sithi okwakudala kundlulile sengiyisidalwa esisha and manje bese ke ungathi siphinde siyilahlela la bosho khona uthi you know umuntu uyasindiswa and then athi manje sengiphila ngomusa kaNkulunkulu so kusho ukuthi angaphinda futhi abuyele kule yampilo yakhe and then abambe lamagama ukuthi hayi phela mina ngisindisiwe so izothi uma ngona ngiye kuNkulunkulu and then ngiyoxolisa uzongixolela and then kube right futhi but uma sifunda lencwadi ka Hezekiah iya emphasize la ukuthi a person's current actions
yes
are crucial even if umuntu uphile kahle in the past they can still be condemned if they sin in the present so manje kukhulunywa ngalo muntu osindisiwa ngithi
yes
oku ukuthi uma esenza isono esindisiwe angayitsheli ukuthi ngoba kuthiwa izono zami zakudala you know zilahliwe uNkulunkulu ukhohliwe ngazo kusho ukuthi manje angaona and then aqhubeke ngempilo
yes
and kuyinto ukuthi mhlambe nami ithi ngifake nami lapho mfundisi ningathi abanye you know so today njoba uyikhuluma lento iphinde ingivule amehlo futhi lapho isho khona ukuthi if a righteous person turns from their righteous acts and commits sin their past righteousness will not save them from ama consequences wani wezono zabo
yes
asizwe lapha ekhaya mhlambe thini mhlambe mina nawe mfundisi siyizwa ngendlela esizwa ngayo and then nabo bayizwa ngendlela bayizwa ngayo asivule incingo sixoxeni bazalwane engage with us go ungakhuluma nathi nge WhatsApp uthumele i voice note noma uthumele i text ku 0826572729 noma ke ushaye ku 012334 1322 unga SMS na ku 37871 ithingithathe nangu keke sisalindele incingo noma ke uthumele leyo voice note
Hear the word and renew your life on 657 AM.
Well, there is a time to search and a time to give up, a time to reap and a time to sow. Radio Pulpit wishes to be there at all times, even when you just need prayer. Send us your prayer requests by calling 067-429-7564 or email it to prayer@radiopulpit.co.za.
When the drive gets long, we are there. Listen live to Radio Pulpit on radiopulpit.co.za, DStv 882 and OpenView 607. Also follow us on our social media, download our app and listen to our podcasts wherever you are. Radio Pulpit, still your daily companion.
Give your faith wings. Explore life with 657 AM.
Asikhulumeni bazalwane nansi indaba sesiyibekile tafuleni umfundisi Mavuso uyindlalile. So isixwayiso lesi bazalwane ukuthi singa rely on izinto ezinhle sizenzile ku past to excuse izono esizenzayo kwamanje. If a righteous person uyatshela ukuthi kumele aphile ngokulunga but then akholelwe in the righteousness and commits evil their past righteousness will be forgotten and they will be condemned for their sin akusithini sisho njalo yizwi ngicela ufunde ku Hezekiah 33 njobe sifunda lapha ku verse 12 to 13 isikhathi ke sithi 1643 012334 1322 ungakhuluma nathi na ku WhatsApp 0826572729 Okay, gune voice note lana ngicela simlalele umama ukuthi uthini.
Sendene bafundisa ubona sisifafe.
Sawubona mama.
Kanye nomfundisi Mavuso lapho loyo naye. Maye sisifahle siyathokoza usithini umfundisi okhuluma iqiniso elinje. Yazi ngisazindla ngayo le ndaba le. Hey, yazi asakhuluma nandeli nyivesi. Engimfakazela ngalo kuma Hebrews 10 verse 26 la polity wokuba uma sona ngabomu emva kokuba sisamukele ukwazi kweqiniso.
Oh,
akuse akusekho umnikelo ngezono.
Mm.
Kepha kuphela ukulindela
ukwesabeka.
Mm. Bekhayo okuhlulelwa nomlilo ochisayo.
Hey.
Oza kuqeda amaphikankani. Yebo, sesibahle lo mfundisi lo yazongijabulisa, ongijabulisa ngokukhuluma into enginayo, okhuluma nguRose Mahlangu lapha eMamelodi, ema-16. Ngiyabonga sesibahle.
Mm. Siyabonga Mam Rose eMamelodi. Hey, yeah, mfundisi ukhuluma enye indaba today yazi. Grace for the Gentiles, umusa kwabezizwe. Yo. 0123341322 asixoxeni bazalwana asikhulumeni nansi indaba la ihleli etafuleni la unga understand ikona o mhlambe nami kukhona indlela engiyikhulume ngayo uthi hayi cha bahle ngathi la ukhuluma iphutha o umfundisi naye ikhona indlela ayikhulume ngayo uzwa ngathi ukhuluma iphutha wena uphethe iBhayibheli lakho lona likutshela kanje and then umfundisi yena ukutshela kanje yebo asiza nini kulokho angithi uyazi ukuthi la ekhaya singumngani la ekhaya singumsisi wansuku zonke so asiza nini njoba ke sikhuluma ngomusa kwabezizwe njoba lisho izwi ukuthi a righteous person okuthi uyawona will not be saved by their past righteousness and umuntu o wicked o repentayo will not be condemned for izono zabo abazenzile esikhathini esindlule mfundisi ukhulume la indaba yokuthi uma uwonile angithi kumele urepent and then urepenta ngani ngokukhuluma angithi
yes
okay sizobiyela kuyona ithi ngithathe nangu umlaleli sawubona dumelo semoyeni sawubona
ngiyabonga
mama ngiyaphila mawena unjani
ngikhona ngicela ukuphawula lapho ukushoya kwakhe
okay usemoyeni mama
ngicela ukuphawula lapho ukushoya kwabahle ngibele perfect ne
yebo usemoyeni ukhuluma nobahle kanye nomfundisi Mavuzo
woba sisahle
yebo ma
ukhuluma nomama
Jane la umama
ukhuluma nomama Jane bahle
oh umama Jane yebo mama ukuphi nalawa
bahle ngiyavuma kakhulu ngalokho umfundisi akusho
iya
uyiqinise likhulu
mm
hello
yebo silalele ma
yebo bahle ya hey baba hlezi ngiyavuma kakhulu nobaba lento ayishoyo uyazi ibangeli sethi licoze kakhulu ningaka abantu nawuthi sindisiwe eh yabona ngathi isindiso isithi sasiyalga ukuthi it's very deep yeah it's very deep bahle it's very deep yazi kanjula abantu babambelele ku grace ukuthi noma bebenzani ukuthi bayenzani yazi angakhuzeka
yeah
khona siphile ngendlela sifuna ngakhona elimizwa lisho kanjalo yazi uthi ufanele uNkulunkulu ukuthi ufikele kuba sifinazi ekugcineni sithi be deep sithi sigcine izinto yakhe ngaphakathi kwethu and that's why easy ukuthi singalizwa kuphela kepha silenze
yebo
asifuni ukulenza ibizi sifuna ukuba lizwayo sibize bala singalenzi yazi baba ngathi baba angifutshela mangaka chubeke asilaleleni silaleleni uNkulunkulu ukuba asilungise ngoba le ndlela ethamba kuyasindela elula enesihlazi sizayo ivangeli sihlazi sivangeli ingakho kunezinto eziningi ezindlanga ngaka ezikhona ensindisweni
yeah
akukho umuntu angasiza ngisalalele bahle ngiyabonga mama
mama
Jane lokwathi wasethembisa ngiyabonga thank you
yo siyabonga kakhulu mama Jane yo Umam Jane uthi hey hey singabazalwane ngendlela esiphila ngayo ngoba sithi i grace you know and uthi sihlazisa ivangeli mfundisi
eh kusiyam yes yes sesibahle kakhulu le ndaba le angazi singenza njani ukuthi siyiphushe ngoba inamavesi amaningi sesibahle lento okukhombisa khona ukuthi ngempela lento ekhulunywa ngabantu iphambene nalento isho yizwe.
I think iphinde ngikubambe futhi lapho mfundisi. Sawubona dumelo semoyeni.
Lekhaya mama.
Ritengwe na kai mama.
Rite mama ke radio pulpit.
Yes, o momo yeng.
Oh, akile momo yeng ke ntse re bua ka mohau a kere mama.
Eh ya mama.
Ya, ke ne ke kopa fela hore re ye lengwalo lena la Juda.
Mhm.
Verse 4.
Juda 4. Yeah.
Juda akir Juda una le chapter 1.
Mhm.
And then verse 4.
Okay. Hello ma'am. Hello.
Eh ke re we bala ka suit Juda.
Okay. Yeah.
Verse 4. Are bale mme.
Okay. Ke kopa o re bale mme o ibala ka sesotho. Yes.
E ke bala ka sesotho.
Yeah.
Erika baka leo. Eh mahlo ha sa bona. Erik get Juda ya mama re ke bale ere. Ke for ere ho bane. Haraluna huku kunetse batho ba bang ba o tsuo ya bona e seng e le khale e ngotse ke batho ba hlakulang borapedi bo ba fetola mohawa ba wa bo hlola ba latula Jesu Kriste eo ileng yena musi anothi morena wa rona
yo ya
ngifunde ke sizulu
mama hello ma
kibale ka sizulu ma
ri bale hape ka sizulu
e bala ka sizulu ke mema mkweni mo Ivory Park
ngokuba sebengenile ngokunyenya abantu abathi abathile okwalotshwa ngabo phambili endulo ukuthi bayawehlelwa
hello man hello
eh
yamapi ibale
eh wabala muruti
kibala ka sizulu ma
Angazi ukuthi mama uyasiza but ngathi sinenkinga ye network lana ngibona na ku live there's a problem it's still sinking. Yeah mama wa Ruthwa ne eh ubala ka sizulu.
Eh ma.
Yes mfundisi ungayibona.
Ngokuba sebengenile ngokunyenya abantu abathile okwalotshwa ngabo phambili endulo ukuthi bayakwehlelwa.
Yebo ma.
Yilokhu Uyangizwa mama?
Mhm. Ukulalela.
Bawehlelwa yilokhu kulahlwa. Abangamesabi uNkulunkulu bephendukezela umusa kaNkulunkulu wethu. Ube ngamanyala bephika umbusi yedwa nenkosi yethu uJesu Kristu.
Mhm.
Amen. Iyo le.
Iyo le mama.
Iyo.
Wow. Okay. Bowuthanda ukuthi uphinde uPaul futhi phezukwayo or silvala ucingo
Edsinalva
Oh thank you so much ma Juda
yebo
bless you mama siyaxolisa kulabo abuke ku Facebook live it seems like isilahlekelwe network connection isilahlekele labazalwana I'm not sure with what is happening okay mfundisi nayo le ibekile indaba
Yes.
Futhi ayifuni nokuthi sicacise.
I straight nje.
Okay. Omunye uthi good day sister bahle nomndeni wonke ku Radio Pulpit uthi hey siyabonga Nkosi yami ngaleqiniso. Umfundisi ufakazela izwi besifundisa lona during the week ku izwi elifresh and ngithukile ngoba nami bengingalazi leli qiniso. Hebrews 10 26-27. And then kune voice note lana asize ukuthi uthini nompumelelo.
Sawubona sisibahle.
Sawubona Mpumi.
Just want to say ukuthi yes we have received grace.
and favor from uNkulunkulu, but that doesn't mean ukuthi it is a license to take advantage ukuthi sivele sone one way. So I am listening and learning. UNompumelelo ngilaphimvile ezone 1. Ngiyabonga.
Wow, thank you Nompumelelo. Yebo, iGrace asinikeze i-license ukuthi singaphila noma kanjani. Yeah, kuyiqiniso. Hey mfundisi, njoba usho ukuthi isikhathi nasi naso. Okay, mhlambe siivala today ngoba ngithi usabuya futhi.
Yes.
Yes, uma siivala namhlanje uyivala ngamapha mazi.
Ake ngibeke nje ukubaphazamisayo nabathi amavesi abathanda ukwafunda bengithi ngibanika nediskhala. Bazothi mabefunda bese ngivula namanye amavesi ngoba amavesi laba beGrace ngoba naka baveli kanti bengithi kuzovela bona kakhulu la sovula amavesi amanenge ngibafundele.
Yeah.
So ke baye bame na kuleli vesi eli lapha ku Romans chapter 8 verse 1 elithi akusekho ukulahlwa kwaba kuKristu Jesu. Leli vesi lisho aba kuKristu Jesu, hayi abasukile kuKristu Jesu. Ngoba waze wenza isono uyasuka kuKristu Jesu. That's why ngikhothele la vesi lapha encwadini ka First John elikhuluma lamazo ukuthi owonayo ungoka Satan akasekho phela kuKristu Jesu. Sefuneka enzeni ayovuma. Manje ke sengivala ke ma baneng amavesi bese singakhuluma ngawo kule grace yama Gentiles. Kodwa sengivala ke ngokuthi bazalwane emakhaya ake nifunde iBhayibheli. Masana ukuba ngabantu abaholwa ngamadoda ngoba into ebhlungu sesibahle baloyiwa abantu lapha emasontweni. Bayaloywa kunezinto ezenziwa bathwalelwa ukuthi nethe lendoda mayikhuluma vele ezwe konke avela aqhaqhazele vela athu baba sewukhulumile ubaba hayi lokhu kusho ubaba ukuthi iBhayibheli lithina bangeni. So yile nto engilwa nayo sesibahle kuzo zonke indawo zokuxhumana engingena kuzo ngilwa nalento yalabo baba abadukisa abantu emhlabeni ngoba abantu bayesihogweni bengazi beholwa ngamadoda asashisa uphawu ezinhlizweni zabo banganandaba nokufa komuntu. So ngithe emakhaya fundana umbhalo, sizawuphinde sibonane futhi, fundana umbhalo. Ngiyabonga
sesibona fundani umbhalo, funda izwi.
Yes.
Ithi ngiyifunde ngeEnglish futhi leyana yaka mama uJuda 1 verse 4, for certain individuals whose condemnation was written about long ago have secretly slipped in among you. They are ungodly people who pervert the grace of our God into a license for immorality and deny Jesus Christ, our only sovereign and Lord. Yo, likhulumile izwi
bazalwane.
Ay, mfundisi, ngisathi yo ama yo wam today angazimangaki.
Ah, of course. Ah.
Mfundisi utholakala kanjani mongekho la emoyeni?
Mangekho emoyeni ngabanikeza i phone number nje ngisasebenzisa i cell number. Ngisemva kancane kule zinto zama social network sesibahle kodwa nje uyangithola ke nayi i phone yam na ku WhatsApp futhi uyangithola kule phone 80998048048. Ngiphinde futhi 0799008048 ile number yami engitholakala kuyo.
Thank you so much mfundisi, asiphinde sihlangane futhi evikini elizayo. Upastor Ray Legodi uyeza uzoqhubeka nawe kwamanje njengoba kuzoshaya u5 kuze kuyoshaya u7 mina nawe asihlangane futhi ngaso lesikhathi. Mfundisi bekukuhle ngempela ukuthi sibe ndawonye namhlanje.
Yeah.
And hey ngiyabona ukuthi sisazofunda okuningi kule nyanga kaJulayi. May God bless you.
Ngibonga kakhulu sesibahle uNkulunkulu abe nawe nabaphathi besteshi sithi uNkulunkulu abe nabo. Sibonga kakhulu sesibahle uqhubeka kanjani uNkulunkulu abe nawe. Amen.
Amen.
Feel the pulse of the real life on 657 AM.
Do you need prayer? WhatsApp your name and your prayer request to 082-657-2729. And our care center will gladly contact you to pray for you.
Tune in to Radio Pulpit on 657 AM for reliable Christian talk radio at its best. Find your daily dose of Christ-centered motivation and encouragement on Radio Pulpit 657. Download our app now. Tune in to radiopulpit.co.za or find us on DSTV Audio 882 and OpenView 607. Radio Pulpit, your daily companion for more than 40 years, brings a relevant moral alternative to 400,000 listeners in a variety of South African languages. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and download our podcasts today.
You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.